Unajua wengi walisema kitu moja, siwezi sahau. Mwanaume, mwanaume lazima ajitafutie, mwanaume lazima ashughulikie. Unajua, mwanaume ni effort bana. This is Team Mystery. And I'm your boy Cabo Mystery. I'm about to switch it up a little bit. Yo, Dilly. Wanaume achagui kazi boss, kazi ni kazi jo, hata kuchonga viazi bado napata mchuzi bro. Wera na haso poa, yani ndo haitimu plan. Kusomesha watoi wafikishe university. Got my respect man, mena salute you. People think it easy, wakitry wana anguka. Do zikishuka, work zikishuka. Do unajomse wanga na try kuinuka. Tia BD man, usichoke na haso. Pia sa zingine brainu wanga ndiyo muscle man. Facing the hard times, boys ako mad line. Kila saki jiskuma na jipata kwa start line. Ye anazidi jo, ki amezidi jo. Viziki kibao, but siku ni jema jo. Shikilia hapo boss, fuatilia mambo boss. Ukifika kwa mta, do umepewa boo. Tabia hata akiwa jula sma kue malkia. Jumina sakado, joni weze angukia. Life poa na ye, wife poa kaye. Future iwe bright kama lights za pasaris. Haso likilipa ni by nyumba na gari. Plots kawangware, shamba kitale. Sikalvo alishika do, ye uste inyale. Mina haso hard, ziki manufa milana. Kiwa mbigi apate masomo poa man. Dem ni tamari apate kuna foundation. Ki epic nation apate nina station. Life yangu saji, blessed me wati. Saini na give thanks, furi furi peace sign. So ukinyona jo, niko kwa credit store kijana wa mta. Sai ame break, bang. Ujambie kama we upiga jizi uki perfect my skills ili ukuze kipaji. Kawa kwa mjengo we wachi we uvuta mkoko usikupe moyo. Na kwa ume make it we boss man we usign my big ticket courage vijana.
Wanaume ni effort.